Dear sisters, worldwide,
kwilizwe lonke jikelele,
I greet you all most cordially in the precious name of our Lord Jesus Christ.
Egameni elihle lenkosi yethu umsindisi uYesu Christ.
We are grateful to God
siyabulela kuThixo
that He will also bring us His word this afternoon.
Uza kusinika ilizwi lakhe emva kwemini nje.
We thank Brother Frank.
Siyambulela umzana uFrank
that he is still speaking to us.
Ukuba usathetha nathi.
We know.
Siyazi.
Time is short.
Ixesha lifutshane.
Jesus will appear soon.
Kwaye uYesu uza kubonakala ngokufutshane.
We thank the Lord that he will make us ready.
Siyayibulela inkosi uba uzawusenza ukuba silunge kude kubelela xesha.
Amen.
So that we can be there.
Ukuze sikwazi ukuba sibe phayana.
I would like to read a word from 1 Thessalonians 5.
Thanda ukufundilizwe incwadi yokuqala kwabaseThessalonika. Sahlose sesihlanu umqolo wokuqala kuya kumqolo weshumi.
1 Thessalonians chapter 5.
Incwadi yokuqala kwabaseThessalonika isahluko sesihlanu.
But of the times, umqolo wokuqala. The seasons, brethren.
Ke kaloku ngawo amaxesha.
That I write unto you.
Namathuba bazalwana kufuneka ingandi kuba ndinibhalele.
For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh.
Kuba nani ngokwenu niyazi ngokucacileyo kuba imini yenkosi njengesela ebusuku enjenjalo ukuza kwayo. Bacela kwenu bakuthi luxolo nokunqaba oko bayakufikelwa yintshabalalo
ngebhaqa
njengenimba komithiyo baye bengayiguga basinde.
But ye brethren are not in darkness.
Ke nina bazalwane anisebumnyameni ukuba imini leyo iniqubule njengesela.
Ye are all the children of light.
Amen.
And the children of the day.
Nonke nina ningabokukhanya
abemini.
Asingabo busuku, asingabo bumnyama.
Therefore, let us not sleep as do others.
Ngoko ke masingalali njengabanye aba. Masiphaphe sibe zingcathu.
For they that sleep, sleep in the night.
Kuba abaleleyo balala ebusuku.
They that be drunken are drunken in the night.
Nabanxilayo banxila ebusuku.
But let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and for helmet the hope of salvation. For God has not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ, who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with Him. Therefore, comfort yourselves together and edify one another, even as also we do. What a marvelous word we read here.
Lilizwe elimangalisayo elinjani esisifundileyo. Umqolo wethoba.
For God has not appointed us.
Ukuba uThixo akasimiselanga ngqo.
But to obtain salvation.
Misele ukuzuza usindiso ngayo inkosi yethu uYesu Kristu.
What a marvelous word.
Lilizwe elimangalisayo elinjani esilifundayo apha.
What grace.
Lubabalo olunjani sinalo ngalo usindiso.
I would like to read a second word.
Ndithanda ufunda ilizwi lesibini kwincwadi kaYohane.
From the Gospel of John.
Kwivangeli kaYohane.
Chapter 14.
Sahluko seshumi
nesine.
Umqolo wokuqala nowesithathu.
John 14.
Yohane sahluko seshumi nesine umqolo wokuqala.
Let not your heart be troubled.
Inhliziyo yenu mayingakhathazeki. Kholwani kuThixo
also in me.
Nikholwe nakum.
In my father's house are many mansions.
Endlwini kabawo zininzi indawo zokuhlala.
If it were not so,
ukuba bekungenjalo, Yenda nicelelayo.
I go to prepare a place for you. Yemka,
ndiyakunilungiselela indawo.
And if I go,
ukuba ke ndimkile,
ndiyakunilungiselela
indawo.
I will come again.
Ndiyakubuya ndize.
And receive you unto myself.
Ndinamkelele kum ngokwam.
That where I am,
ukuze apho ndikhona mna,
maybe also.
Nibe khona nani.
Dear brothers, dear sisters.
Bazalwana bazintanda kunye nodade elilizwe
say confidence for us
kukungafihlisi apha kuthi
that when the Lord comes
ukuba xa inkosi buya
may be there
sibe phayana nathi
faithful Lord
Nkosi thembekile siyakubulela
for the promises
ngazo izithembiso ngawo amazwi
always read
lasino soloko siwafunde elizwini lakho
let us pray
masithandazini
Faithful Lord.
Nkosi ethembekileyo.
Praise, glory and thanks.
Indumiso uzuko nembulelo kuwe.
For these precious words.
Ngawo lamazwi akhethekileyo esiwafundileyo. Siyakubulela.
That your word is yes and amen.
Kuba ilizwi lakho lingu ewe lingu amen. Yonke into yenzekileyo. Yenzeke njengoko kubhaliweyo.
For this We want to thank you.
Kwaye ngako oku
sifuna
ukubulela. Sidumise sikuzukise.
Nothing but grace.
Lubabalo ayikho enye into lubabalo.
Lord Jesus.
Kwaye Nkosi Yesu.
Are allowed to keep these words in our hearts.
Uvumelekile uba ugcine la mazwi enhlizweni zethu.
We also thank you, Lord Jesus.
Ngokunjalo siyakubulela Nkosi Yesu.
We have.
Ngako kungafihlisi kwethu.
That we can be there when you come to take your own.
Singaba phaya xa usiza uzothatha bakho basekhaya.
You have promised it in your word.
Uthe wakuthembisa elizwini lakho kwaye elizwi lakho lingu ewe lingu amen.
We thank you, Lord Jesus.
Siyakubulela Nkosi
Yesu. This afternoon.
Alemba kwemini nje.
Bless brother Frank.
Sikelela umzali Frank.
Faithful Lord.
Ayikuwe Nkosi ethembekileyo.
Glory and thanksgiving.
Imbeko nemibulelo egameni lika Yesu. Amen.
Thanks be to the Lord.
Imibulelo kuyo iNkosi.
That we can carry this assurance of faith.
Ukuba singathwala esi siqinisekiso sokholo enhlizweni zethu sithi
By the grace of my Savior,
Ngalo ubabalo lomsindisi wam ndikhona.
I would almost be interested.
Ngaphandle ndibe nomdla wokwazi.
How many of you have the certainty in your hearts?
Bangaphi kuni abanesiqinisekiso enhlizweni zenu ukuba namkele uxolelwe lwezono?
The certainty.
Isiqinisekiso.
That you are the Lord's property.
Sokuba nina nolubango lwenkosi.
Eternal life.
Kwaye namkele ubomi obungunaphakade. Yithani nje amen.
And all those who may not yet be able to say it.
Kwaye bonke abo bamhlambi bengakakwazi ukukuthetha.
Bahlobo.
YanguThixo.
Use this gathering.
Angasebenzisa lo mhlangano. Ukuba athethe nani.
And when God speaks,
kwaye xa uThixo ethetha,
it is not to our heads.
Akuthethwa kwintloko zethu.
Not so that we can hear topics of conversation.
Hayi ukuze sifumane imixholo nje yencoko okanye yengxoxo.
But God speaks to our hearts.
Kodwa uThixo uthethe ezinhlizweni zethu.
There's no discussion in the heart.
Akukho zinxoxo enhlizweni. Enhlizweni.
What God has said.
Kukholwa into uThixo ayithethileyo.
That is the difference between those who want to understand God with their intellect.
Nako umahluko phakathi kwabo bafuna ukuqonda uThixo ngokukwazi kwabo nabo banokukholwa ngokuvela enhlizweni.
Who can believe?
Unoyolo lo unokholwa into uThixo ayithethileyo kweli lizwe.
Today
namhla
is for me. And I would like to say and hope
kwaye ndithemba ukuthi ndithemba ukuba ngathi sonke
a day of celebration
imini nje yobhiyoza
special day
imini ekhethekileyo
because I and many of us
ngoba mna nabaninzi bethu
with gratitude
sikhumbula nje ngokumemelela
first meeting
umhlangano wokuqala
in this hall in
Switzerland many years ago.
It was the beginning and the starting point, so to speak, of a worldwide spreading of the divine message.
You
will know that God has given us the grace to recognize the ministry that He has ordained
for this
time. Amen.
And I want everyone to truly understand that it is not a question of singling out one of God's servants in a special way. Neither Abraham, nor Elijah, neither Paul, nor Peter. And I may include our beloved brother Branham in the category of those who walked this earth with a direct divine commission and spoke in the name of the Lord, and what they said came to pass, was confirmed and legitimized by God. When we mention this name, the name of the one whom God has spoken in our time, from time to time, it is not to emphasize it, but only out of a grateful heart, recognizing what God has done in our time.
Amen.
We follow no man,
Amen,
but the Lord,
Amen,
who has redeemed us.
Amen.
And who has sent his servants and prophets
to
speak to the conscience of God's people and to bring them back to the way of God. I could give an account today of what has happened over the years.
You will know
that I had the grace to be in exactly 72 countries of the world myself, and to carry the precious and holy Word of God. And I can say today, that I have not spared myself in any way,
but
through translation work, through radio broadcast, through correspondence, through all the traveling I have done, I have fully committed myself in the cause of God, and I am grateful to the Lord that He took me, a miserable, It is not a denomination, not a fellowship, but we are approaching the end of the time of grace, the completion of the New Testament church, which is to appear before the Lord without spot or
blemish.
And this requires a water bath in the Word.
And
God cleansed us in the washing of water by the Word of Christ, to wash away everything
bayihlambe isuse yonke into engavumelaniyo nelizwi lakhe.
Let me read some scriptures.
Manifunde izibhalo ezithile.
Say something about it.
Ndithethe into ngako ngokuncedwa nguThixo.
Leviticus chapter 23.
ULeviticus sahluko samashumi amabini anesithathu.
26.
Umqolo wamashumi amabini anesithandathu.
And the Lord spake unto Moses, saying,
Wathetha uYehova kuMoses esithi,
On the tenth day of this
kodwa ngolweshumi kule nyanga
yesiqhenqe
wokuqamagusha
yoba
yintlangano engcwele kuni. Namhla sinemini ekhethekileyo, masiyibize uba yimini yokudla kunye
noThixo.
Abantu bakwaSirayeli
were to celebrate the Day of Atonement.
Babeza ukuvuyela imini yocamagusha njengesimbi esikhethekileyo phambi kobuso bukaThixo.
Without the atonement
lungekho ucamagisho ngoYesu Kristu Nkosi yethu,
we would not be here today.
Besingenakuba lapha namhla.
And there would be no gospel.
Kwaye bekungayibakho uvangeli. Bekungayibakho ukuxolelo. Kungabakho
unceba.
Kungayikubakho bomi obungunaphakade.
We consciously place reconciliation to the cross.
Olaniso ngokwesazela kwisenzeko salowo wabethelelwayo. Olo ke luvakaliso lwethu.
Those who have accepted reconciliation
abo bathe bamkela uxolelaniso ngoYesu Kristu unyana kaThixo
can celebrate a feast day.
Bangavuyela imini yesizwe kunye noThixo nathi namhla.
And this feast day
kwaye le mini yesizwe
on Golgotha
iphayana eGolgotha.
Without Golgotha
ingekho iGolgotha
would have been possible.
Akukho nanye kokwe bekunokwenzeka.
A feast day.
Imini yesidlo.
The Day of Atonement.
Imini yocamagusha.
Was a feast day.
Yayimini yesidlo.
A holy convocation.
Umhlangano ongcwele.
When Christ died on the cross of Calvary.
Xa uKristu wafa enqamlezweni eKalvari.
There was shame and mockery.
Kwabakho
all around him.
Uhlazo nonyeliso bonke lumngqungile.
The punishment
kodwa
isohlwayo
sethu
sonke
sabekwa kuye ukuze thina sibe
noxolo
kwaye ngamanxeba akhe saphiliswa.
Beloved, let us never forget.
Bathandekayo, masingaze silibale into uThixo asenzele yona.
Then we read from Psalm 33.
Ngoko sifunda kwindumiso isahluko samashumi amathathu anesithathu umqolo wesine.
For the word of the Lord is right. And
ukuba lithetye ilizwi likaYehova konke akwenzayo kuthembekile.
He loveth righteousness.
Ngumthandi wobulungisa
usesikweni.
Lizele ihlabathi inceba kaYehova.
By the word of the Lord where the heavens made.
Lenzeka ngelizwi likaYehova izulu. Because walo lonke ngomoya womlomo wakhe.
He gathered the waters of the sea together.
Ulobutha njengemfumba amanzi olwandle.
He laid up the depth in sorrow.
Ulobeka kovimba amanzi enzonzobini.
Let all the earth fear the Lord.
Malimoyike uYehova lonke ihlabathi.
Stand in
bamhlonele bonke abemi belimiweyo.
Ngokuba
wathetha kwabakho wawisa umthetho
yena
kwema.
UYehova
ulitshitshisile icebo lendlauzalele iingcinga zezizwe. Icebo likaYehova limi ngonaphakade. Iingcinga zentliziyo yakhe kwizizukulwana ngezizukulwana.
Blessed is the nation
Amen.
Whose God is
hayi uyolo lohlanga olungile oluthixo walo unguyehova lwabantu abanyulileyo babalilifa kuye.
Even in the Old Testament,
ndicho nakumnqophiso mdala,
the man of God spoke and wrote through the Holy Spirit.
Amadoda kwaThixo athethe abhala ngawo umoya engcwele malunga nento uThixo ayakuyenza.
They were inspired and proclaimed the plan of salvation.
Babephenjelelwe kwaye bavakalisa icebo losindiso. Icebo loThixo wethu kwangaphambili.
Who have the Lord.
Hayi uyolo lohlanga oluno oluThixo walo unguYehova.
And we may say,
kwaye singathi njengexesha likaEliya,
is God.
Inkosi
uThixo
inkosi
kuphela.
Hayi omnye.
God has revealed himself to us by
uThixo uzithilile kuthi ngaluba kwaye bendixelile izolo
the idea that we are not living in the times of knowledge
kwimbono yokuba asiphili kumaxesha olwazi
the time of divine revelation
kodwa siphila kwixesha esithile lesingcwele selizwi lakhe.
From the days of the Reformation,
ukusuka kwimihla embuyekezo,
God has given the biblical teaching,
uThixo unike imfundiso zeBhayibhile ngenyaniso lwazi, kwaye ngakho siyavuya
and rejoice with all those,
kwaye siyachulumanca ngabo bonke abo bathi ngexesha labo baza bezokuva into eyashunyelwa kubo.
It is written in Matthew 13.
Kubhaliwe kuMathewu isahluko seshumi elinesithathu.
Spoke to the crowd.
Yanga inkosi ngathetha kwizihlwele ngemizekelo.
And then he turned to his disciples.
Kwaye yabuyela kubafundi bakhe.
Took them aside.
Yabekela bizela bucala yathi kubo.
To you it has been given.
Nina nikunikiwe.
To know the mysteries of the kingdom of God.
Ukuzazi imfihlelo zobukumkani bukaThixo.
The crowds heard parables.
Izihlwele zava imizekeliso
of the Lord.
Ngokunjalo yayizintetho zenkosi. Inkosi
had spoken these parables.
Yayithetha le mizekeliso.
But in the parables,
kodwa kumizekeliso,
the matter itself was wrapped up and hidden.
Yasongwa yafihlwa kude kube yile mi.
People still interpret the parables.
Abantu basayicacisa imizekeliso.
Has opened our eyes.
Kodwa inkosi ivulile amehlo wethu.
That it is no longer about interpreting what is written.
Ukuba akusekho malunga nokucacisa into ebhaliweyo.
About the revelation.
Amen.
Kodwa kumalunga nesithilelo selizwi likaThixo.
The revelation of Jesus Christ.
Isithilelo sikaYesu Kristu.
Anyone who has ever read the last book of the Bible.
Nabantu nabantu wakhe wafunda incwadi yokugqibela yeBhayibhile phayani ekuqaleni iqala ngegama lithi isithilelo kwiBhayibhile yonke kwincwadi ezingamashumi amathandathu anesithandathu siqala ngamazwi ahlaselayo isithilelo zonke eminye imiqolo leyo engabalekiyo kuzo zonke izahluko nencwadi kumnqophiso omdala nomnqophiso omtsha anamagama ohlukileyo nesiqalo. Incwadi yokugqibela isahluko sokuqala kwincwadi yokugqibela iqala ngeli gama elithi isithilelo sikaYesu Kristu
which God gave unto him
awamnika sona uThixo ukubonisa abakhonzi bakhe izinto ekumele zize.
We live in a time of divine revelation.
Siphila kwixesha lesithilelo esingcwele selizwi lakhe.
And we have heard and read often enough.
Kwaye sivile safunda amaxesha amaninzi kwintshumayelo zikamzana uBranham.
Everything in the kingdom of God is based on revelation. Jesus Christ Himself is the revelation of God. 1 Timothy 3:16. And without controversy, great is the mystery of God.
Inkulu impihlelo yona leyo yokuhlonela uThixo lo wabonakaliswa esenyameni nagwetyelwa esemoyeni.
It began with the revelation of God.
Yaqala ngesitshilelo sikaThixo uYesu Kristu inkosi yethu.
And it ends with a divine revelation.
Kwaye iphela ngesitshilelo singcwele sikaYesu Kristu inkosi yethu.
As children of God,
ukuba thina nje abantwana bathixo,
recognize this.
Siyaqaphela oku.
Place ourselves on the ground of divine revelation.
Sizibeke kwimihlaba yesitshilelo esingcwele.
We'll not just be spectators.
Ngoku nathi asizuba ngabahloli nje, kodwa siza kuqhamla kwinto uThixo ayithembisileyo.
And what he's now doing.
Nakwinto ayenzayo ngoku.
Beloved, God has sent a message.
Zidanda uThixo uthumele
umyalelo.
Njengobizo lokugqibela.
As the last speaking of God.
Njengokuthetha kokugqibela kukaThixo.
The last mystery.
Ukuthila imfihlelo zokugqibela zecebo losindiso.
And all those to whom God has revealed himself.
Kwaye bonke abuThixo azithile kubo uChrist.
These mysteries.
Uchila
ezifihlelo
kwaye bazikholwa ngentliziyo yabo uThixo uchila isitshilelo esiphilileyo kubo ngawumoya.
That is the sum of the whole.
Ngako kuqukunjelwa kwayo yonke loo nto.
I repeat.
Ndiyaphinda.
God sends his word.
UThixo uthumela ilizwi
lakhe.
Usinika akasiniki imixholo yoba sixoxe.
He does not send his word for us to discuss it.
Akasithumeleli ilizwi lakhe uba silixoxe.
He sends his word to make us whole.
Uthumela ilizwi lakhe uba asenze siphelele.
To show us what time.
Uthumela ilizwi lakhe uba asibonise uba siphila kweliphi na ixesha.
Let's listen to what Paul has to say. Mamela kwinto
uPaulo sekumele ayithethe malunga
nesitshilelo. Often enough.
Usebenzisa ilizwi amaxesha amaninzi.
I just want to read Galatians.
Ifuna ufunda nje amaGalati. Sathi sokuqala. Umqolo weshumi elinani.
But I certify you, brethren, that
the gospel ndiyanazisa bazalwane ukuba zingokomntu iindaba ezilungileyo ezizashunyelwayo ndim.
For I neither received it of man.
Uba nam lo andizamkelanga mntwini, andizifundiswanga nokuzifundiswa. Ndazamkelwa ngokutyhilelwa nguYesu Kristu. Bathandekayo, siyakholwa siyakholwa kwivangeli le uYesu Kristu isitshilelo sikaThixo emiswe khona. Kwaye uba siyaqaphela uYesu Kristu njengesitshilelo sikaThixo ngosindiso lwethu kunye neyona ncam yethu unokuzityhila kuthi, ngoko yenyaniso siya kulubona usindiso loThixo wethu.
And become partakers.
Ngoku siyawuthi ngaphakathi siphezizwe sibe ngabaxhamli bemvele
engcwele.
Abaninzi bafuna uba ngabaxhamli kwimvele engcwele.
And they even make great efforts.
Kodwa benze neenzame ezininzi.
They do their best.
Benza akona kusemandleni. Kodwa yazi.
What way the Holy Scriptures show us.
Ukuba yephi indlela izibhalo ezingcwele ezisibonisayo uba masikwenze. Zanifundele.
From 2 Peter.
Incwadi yesibini kuPetros.
Chapter 1.
Isahluko sokuqala.
Verse 3.
umqolo wesithathu.
According as his divine power has given us.
Nibona nje ukuba amandla akho buThixo asiphe zonke izinto ezisingise ebomini nasekuhloneleni uThixo. Ngako ukumazi lo kwasibizayo ngozuko nesidima.
Now it comes.
Ngoku iyeza.
Whereby are given unto us exceeding great and
esithe ngezo zinto saphiwa amadinga amakhulukazi anqabileyo ukuze ngawo nibe ngamadlelane ngemvelo yobuThixo nisinde ekonakaleni okukhoyo ehlabathini ngenkanuko.
The forgiveness of our iniquity and sin.
The entire world of redemption in general was
accomplished in
Christ,
the Son of God, on the cross of
Calvary.
But it takes the divine seed of the
Word
and the Word of the Holy Spirit
kunye nomsebenzi womoya ongcwele
to create a new life,
ukuba udala ubomi obutsha, imvelo entsha emntwini othe wamkela ukuxolelaniso nentlawulelo ngokholo,
and to make them partakers of the divine nature,
kwaye ukubenza baxhamli bemvelo engcwele,
must take shape in your heart.
UKristu kumele athathe kumina entliziyweni yakho nasentliziyweni yam ngako ukuzalwa ukutsha. Apha siyaxelela ukuba sinikwa ezona zithembiso zinkulu
ezikhethekileyo
ukuba sibaleke yonke into sibe ngabaxhamli bemvelo engcwele.
We have also spoken about this.
Ngokunjalo sithethile malunga
noku
abaprofeti bakaThixo.
Where people like us.
Amen.
Yayingabantu abanjengathi.
Our Lord says.
Kwaye ngokunjalo inkosi yethu ithe.
The Gospel of John.
Kwivangeli kaYohane.
Chapter 10.
Kwisahluko seshumi.
That those to whom the word of God came.
Ukuba abo ilizwi likaThixo lifikele kubo.
They were called.
Amen.
Sons of God.
Kuba babizwa ukuba ngonyana bosenyangweni.
The word of God came into their earthly life.
Ilizwi likaThixo lafika kubo babo basemhlabeni njengento engcwele.
We penetrated with the Spirit of God.
Kwa imiphefumulo yabo yaqojozelwa ngumoya kaThixo. Kwa ubomi bukaThixo buselizwini.
Ngoku
baxhamla imvelo engcwele. Uyazi
that our Lord
uba inkosi yethu
also sheds light on this.
Ngokunjalo
Gospel of John
yavela kancinci koko kwivangeli kaYohane,
and he is able to say very briefly,
kwaye uyakwazi ukutsho nje ngokukhawuleza ngobulula,
what we might lose many words about,
into ekumele siyisebenzisele amazwi amaninzi ngayo.
From the Gospel of John chapter 6
andifunde kwivangeli kaYohane isahluko sesithandathu umqolo wamashumi athandathu. Into eninzi ngoko kubafundi bakhe yakuva yathi, lilizwi elinqabileyo eli, ngubani na onako ukuliva? Ke kaloku esazi uYesu ngaphakathi kwakhe ukuba bayakrokra lilo abafundi bakhe, wathi kubo,
does this offend you?
Kuyakunikhubekisa na oku?
What and if he shall see the Son of Man ascend up?
Ukuba nithe nambona unyana womntu enyukela apho ebefudula ekhona.
And now comes the verse.
Nanku kusiza umqolo.
It is the Spirit that quickeneth.
Ngumoya odlisa
ubu. The flesh profiteth nothing.
Inyama yona ayincedi lutho.
That I speak unto you.
Amazwi la ndiwathethayo kuni mna angumoya abubu.
The word of our God.
Ilizwi loThixo wethu.
Spirit and life.
Ngumoya libubu.
Spirit of God.
Umoya kaThixo.
Life of God.
ubomu kathini ubomu obunginaphakade.
And that is what those to whom the word of the Lord
kwaye yinto leyo abo ilizwi kathixo leza kubo ukuba babe namava ngalo balingqinele ngeyona ndlela enokwenzeka.
I dare to say
ngokunjalo ndithi
that we as believers
thina nje amakholwa
must come to the stage in the meeting
mele sifike kwinqanaba apho emhlanganweni
that God's word
ba ilizwi kathixo
hits our heart.
Amen.
With the inspiration of the Holy Spirit.
Amen.
In such a way that we feel as those to whom God's word was
sent
in
their hands.
And I tell you, they will hardly have stood or sat still.
Kungabanzima kuba bami kanye bahlale bazinze.
The word of the Lord.
Ilizwi lenkosi.
Had not only made and left an earthly impression on them.
Alenzanga lashiya nje impembelelo yasemhlabeni kodwa okunjalo neyokomoya.
Beloved.
Bathandekayo.
Do we actually expect God under the preaching of the word?
Ngaba kahle kahle silindele uThixo phansi kwentshumayelo yelizwi ba asikhile angqine kuthi njengezithethe.
Most people
abantu abaninzi balindele intsikelelo emva kwemihlangano.
It is best if we come in and let ourselves be blessed.
Kungcono ukuba siyangena sizivumele ukuba sisikelelwe kusukela ekuqaleni kude kube sekugqibeleni ngelizwi likaThixo eliya kuphumelelisa oko lithunywe ukuba likwenze. Kumprofethi waprofetha ngobabalo kwaye wafuna ukuba iya kuba leliphi na
ixesha
kunjalo waphumelelisa into elalithunyiwe.
How much more now after Calvary?
Kobekela phi ngoku emva kweCalvary?
Jesus Christ.
Emva kobuYesu Kristu unyana kaThixo.
Our Savior.
Umsindisi wethu.
As the fulfillment of all Bible prophecies.
Njengokuzalisekiswa kweprofethi zeBhayibheli zonke. Ezisusindiso kuthi
sonke. How much more?
Kobekela phi?
Will the word of God now accomplished.
Aphilizwe kaThixo ngoku liya kuphumelelisa into ebeyithunywe ukuba liyenze.
To the blood-bought multitude.
Kwisihlwele sonke nje.
We have entered into the covenant with God.
Ethe sangena emnqophisweni noThixo.
The New Testament covenant people.
Singabantu bomnqophiso omtsha kunye noThixo. Ilizwi lakhe, ubomi bakhe, umoya wakhe, yonke into. Ikuthi ngendlela ezininzi.
And this makes us sad.
Oku kusenza basibe babuhlungu. Sikhalaze ngento ayithethileyo.
Verse 41 says.
Umqolo wamashumi amane ananye uthi. AmaJuda ngoku akhalaza kuye. Basingaqonda oko.
But then.
Kodwa ngoko.
When it says in verse 61.
Xa isithi kumqolo onamashumi amathandathu ananye. Uba abafundi bakhe bakhalaza ngako.
It makes us very sad.
Kusenza ukuba sibe buhlungu kakhulu.
Amen.
If the unbelievers.
Ukuba bangakholwayo.
Or the nominal Christians.
Okanye amaKristu.
Are displeased about what the Lord has spoken and revealed.
AmaKristu akagqibelelanga awakholiswa into iNkosi eyithethileyo.
They have not understood it.
Ngoko mhlawumbi abakuqondanga.
The Lord has not spoken to them.
Ngoko iNkosi ayithethanga kubo.
They didn't understand that.
Ngoku abanokuqonda oko.
But if it is written.
Kodwa bakubhaliwe.
That his disciples murmured about it.
Uba abafundi bakhe bakhalaza ngako
oko. And regarded it as offensive.
Bayithathela loo nto basisikhubekiso.
That deeply grieved our Lord.
Loo nto yenza buhlungu kakhulu inkosi yethu.
And he wanted to make it clear to his disciples.
Ufuna ukuyenza icace kubafundi bakhe ngelizwi lakhe.
Also made it clear.
Kwaye wayenza icace.
That the kingdom of God.
Ukuba ubukumkani bukaThixo.
Abukho
malunga nokuqonda kwakho.
Are not at our level.
Kwaye amazwi akhe Aweko semkangathweni wethu. Kodwa nje uPaulo sobhala baseKorinti. Izinto zokomoya kumele ziphicothwe ngokomoya.
And the kingdom of God.
Kwaye ubukumkani bukaThixo abukho malunga nezinto zasemhlabeni kodwa kumalunga nobukumkani bukaThixo. Kwaye ubukumkani bukaThixo ngenyaniso abupheliswa pha ekutyeni nasekuseleni kodwa eluxolweni novuyo ngomoya engcwele. Inkosi yethu inika abafundi bakhe
impendulo.
Ngumoya odlisa ubomi. Inyama yona incedi lutho. Amazwi endiwathethayo mna kuni angumoya abubomi. Ngoku iyeza qaphela into inkosi eyibonakalisayo kumqolo wokugqibela.
But there are some of you that believe not.
Kodwa kukhona phakathi kwenu abangakholwayo. Up.
We are at a loss for further words.
Apa silahlekelwa ngamazi okuqhubeka.
Addressing his disciples.
Bekisela kubafundi bakhe.
Whom he had called.
Ababizileyo.
Whom he had loved.
Abathandileyo.
Who followed him.
Abamlandelayo.
He said.
What?
But there are some of God, you.
Kukho abathile kuni.
Not outside.
Kuni hayi ngaphandle.
Not in the world.
Hayi hlabathini.
Not among the Jews.
Hayi phakathi kwamaJuda. Okanye izizwe inhlamba. Kodwa
there are some of you.
Kukho abathile kuni.
Not.
Abangakholwayo.
Beloved.
Bathandekayo.
We are entering.
Singena
the final phase of the end times.
Kumsinga wokugqibela wexesha lesiphelo.
And it is important.
Kwaye kubalulekile.
To believe 90%.
Hayi kuphela nje percent ezingamashumi alithoba kwilizwe elitshiliweyo.
It depends on the point that you don't want to swallow.
Kuxhomekeka kweli nqaku wena ungafuni
uliginya. The pill.
Antso ke yona ntsokothe.
That's the medicine.
Nawo lelo nachiza.
Right now.
Elidingekayo ngoku.
Amen.
The very thing we don't want to take.
Laa nto okanye singafuni uyithatha
yeyona
nto ekumela siyithathe ukuze sonke siphile. Andiyazi ukuba sonke siyaqonda oku ngokwethu kodwa umoya kaThixo uyasivumela uba sazi namhla uba inkosi ikhangela abafuni bayo nditsho
nalapha
yenza ke ngoku intetho ebuhlungu kodwa khona abanye benu abangakholwayo bathe bayilandela inkosi iminyaka emininzi bambona ephindaphinda izonka ephilisa imfama esenza imimangaliso emininzi kodwa ngoku ufika
of the world.
Kwinzulu zelizwe.
Now came revelation.
Ngoku ufika isithilelo.
And they were offended.
Ngoku bakhubeka.
Did not believe.
Abakholwa.
Amen.
Inkosi.
Grieved with them.
Yazi yabuhlungu ngabo. Bathandekayo.
Let there not turn out in any of us.
Makungajiki namnye kuthi abe nenhliziyo yongakholwa.
As it is written.
Njengoba kubhaliwe kumaHebhere.
But that we all may believe.
Ukuba sonke sikhona.
As the scripture has said.
Njengoko sitshoyo isibhalo.
Not as you and I understand.
Hayi ngendlela wena nam esiqonda ngayo kanye siqonde ngayo.
As the scripture.
Kodwa ngendlela esitsho ngayo isibhalo.
And God has spoken clearly enough.
Kwaye uThixo uthethe ngokucacileyo ngokwaneleyo. Kubo bonke abanomdla wokuthula bamkele ilizwi likaThixo.
We live in the days of divine revelation.
Siphila kwimihla esithilele singcwele.
And it is written.
Kwaye kubhalwe.
In the days of the voice of the seventh angel.
Ukuba kwimihla yezwi lesiphenxo xa
liyakuvakalisa. The mystery of God
ixilo
shall be finished.
Imfihlelo kaThixo iyakugqitywa. Njengoba ayithileyo kubakhonzi bakhe abaprofeti.
These are days in which the Son of Man revealed himself in such a way that he placed the prophetic ministry
in the prophecies of this time
upon the lampstand, so that the children of God might receive instruction from God. This too is already written in the Old Testament, in the prophet Isaiah, in chapter 28, the following is written,
Isaiah
28, from verse 9, whom shall he teach knowledge?
And who shall he understand doctrine?
Them that are weaned from the middle,
and born from the breast.
For precept must be upon precept, line upon line.
Umthetho uza phezu komthetho. Niyalaze lizwi nonke. Hayi kuphela usukela namhla. Kodwa seyilixesha elide ngoku.
In the past centuries,
kwizizukulwane ezadlulayo, iminyaka engamawakawaka, abantu baxelele uba mabenze oku, benze oku yabo. Kwasoloko kukhona imithetho kwaye siyilandela
konke
abo babeka ithemba labo kuThixo baza kusindiswa ngalo ubabalo namhla akusekho malunga loko wena wenze oku wenzokuya apha kancinci napha kancinci kungcono uba namhla kumalunga nesityhilelo esipheleleyo sokugqibela sikayesu krestu isityhilelo sikathixo ilizwi lakhe nditsho nentando yakhe kwibandla lakhe lingekho ibandla uthixo akanokuzalisekisa icebo lakhe udinga ibandla apho umntwana oyinkwenkwe abeyisi kumele
bazale
njengoba wadinga umariya ukuba avelise unyana kathixo kweli hlabathi. Kwenzekani ngoko umariya wamkela isithembiso selaa xesha kwaye umoya ongcwele wehla phezu kwakhe ngoko ke kubhaliwe kuthiwa lo ozelwe nguwe uya kukubiza uba ngunyana wasenyangweni. Siyasikholwa isithembiso sikathixo seli xesha kwaye umoya ongcwele omnye uhla phezu kwethu kwaye into engcwele izalwa ngaphakathi kuthi hayi ngenyama negazi hayi ngokwenza kwethu kodwa kungokwenza kothixo wethu. Kwakwisahluko esinye kwisaya isahluko samashumi amabini anesibhozo umqolo weshumini esithandathu indawo yokugqibela mhlawumbi singafunda umqolo wonke ngoko oko itsho inkosi uyehova ukuthi yabona sekeziyoni litye locikito litye elinqabileyo loseko olusekiweyo okholiweyo akayi kuhlazeka.
Hallelujah. Jesus Christ.
UYesu Kristu.
Is this quite cornerstone?
Nguye eli litye lizanyiweyo. Lisoloko lingavunywa ngabakhe.
They did not know where he belonged.
Babengayazi uba ungowaphi.
In the last days.
Kodwa kwimihla yokugqibela.
We have recognized not only the humanity.
Sithe saqaphela hayi kuphela uluntu lukaYesu. Kodwa okunjalo ukuphila kwakhe
yayingumntu
yayinguthixo etyhilwe ngokomntu
He could say,
why no kuti?
He who sees me,
lo ondibonileyo mna,
the Father.
Mbonile ubawo.
I and the Father
mna
are one.
Nobawo sibanye.
Again,
kwakhona abanye bakhutyekiswa
yilokodwa
babemiselwe loo nto. Ayikho into esinokuyenza ngako. Nkosi yethu ithi unoyolo lo ungakhutyekiswayo ndim zintanda.
We could read a number of scriptures.
Sinokufunda izibhalo ezininzi namhla kodwa sinalo ixesha.
There is still a short wedding ceremony planned.
Kusekhona umsebenzi womtshato omfutshane ocetyiweyo. So funa sigqibe ngale ndawo.
Let's summarize once again.
Masishwangathele kanye nje kwakhona.
Past ages have been about biblical knowledge.
Isigaba esidlulileyo bezimalunga nokulwazi lweBhayibhile. Abantu
bekhokela
ngokunjalo kusuke ecaceni ukuye ecaceni.
There is no doubt about that.
Akho kuthandabuza ngaloo nto.
But we are living at the end.
Kodwa thina siphila ekupheleni kwexesha lenceba.
Not here a little.
Hayi apha kancinci. Napha kancinci.
That complete revelation of God.
Kodwa isithilelo esipheleleyo sikaThixo.
In Jesus Christ.
KuYesu Kristu.
And complete revelation of Jesus Christ.
Isithilelo esipheleleyo sikaYesu
Kristu.
Ngaphakathi nangalo ibandla.
For this is what Brother Branham says.
Kuba le into umzali uBranham ayithethileyo komnye umqondo.
The fullness of God poured into Christ.
Bonke ubuThixo bathulwa kuKristu. Bonke ubuKristu bathululwa ebandleni ngako ukuthululwa komoya engcwele.
And I believe
kwaye ndiyakholwa
that we all hold to the fact
basonke sibambelela kwinyaniso yoba uThixo
has not only given us his revealed word
akasinikanga kuphela ilizwi lakhe elithiliweyo
but is about to pour out His Spirit.
Kodwa kumalunga nokuthulula umoya wakhe.
The word.
Ukuvelisa ilizwi.
As a confirmed reality.
Njengenyaniso engqinelweyo. Ngalo ibandla.
Not through your efforts.
Hayi. Inzame zakho okanye inzame zam.
But by fully believing and trusting God.
Kodwa kungokukholwa okupheleleyo. Nokuthemba uThixo nokufumaneka kuye ukuze azitshile.
And I think
kwaye ndicinga
we have all been addressed here.
Basonke uthethwe nathi apha.
No one can say.
Kwakho mntu unokuthi
if God wants to do something.
Uba uThixo ufuna ukwenza into.
Let him do it through the brother.
Makayenze ngomzalwane. Hayi,
we are the body of the Lord.
Singumzimba wenkosi ibandla.
And when God does something,
ayixa uThixo senza into,
he wants to do it through the members.
Ufuna ukuyenza ngamalungu omzimba wakhe. Kwaye ndicinga
that we have understood so much.
Basithe saqonda ngokuthi phansi kokushinyelwa kwelizwi.
That we believe from the heart.
Basikholwa ngokuvela enhlizweni zonke izinto. Inkosi ezithethile yaziyazithila.
That there is not one among us.
Bakho nomnye kuthi.
To whom this should apply.
Lo ekumele kubhekisele kuye oku.
There are some of you.
Bakhona abanye
be. Who do not believe.
Abangakholwayo.
Among his disciples.
Phakathi kwabafundi bakhe.
And if I may conclude and summarize.
Ngoku kuba ndingavala ndishwangathele ngokubiza ulungiselelo. Ulungiselelo olusikelelekileyo lukamzana uBranham.
Of evangelization.
Kwimihla yokuvangela.
There were hundreds of thousands.
Kwakhona amakhulu amawaka ayehlangene. Kulo lonke ihlabathi jikelele.
There were masses.
Kwakhona inkitha ezenza ukuba zizosikelelwa ukuba ziphiliswe.
When the second phase came.
Xa umsinga wesibini usiza xa imfundiso.
When the biblical truth.
Xa inyaniso yesibhalo malunga nobunye bobuThixo ubhaptizo isidlo senkosi nayo yonke enye into ayibhaliwe kuhlelo leBhayibhile kude kuyofikwa kwisithilelo sikaYesu Kristu. kakwafika oku
many left
abaninzi bamuka
and no longer followed the Lord
ababi sayilandela inkosi
then since the opening of the seal
ukusukela evulweni kwamatshina asiqhele
63
kumatch ngo 1963 emva uba inkosi yehla kwelalifa
on the 28th of February
February 1962
and the voice called out to him
nezwi elabiza kuye
buyela
eJeffersonville
for the time to open the seven seals
ba ixesha lokuthila amatwini asiqhenqe lifikile
as Father Brennan's ministry took this divine turn
njoba ulungiselo likamzana uBrennan uthatha ezintetho zingcwele zizisa kuzitshilelo zeziprofeto zizisa kwintando kaThixo nokungaphezulu koko bamshiya abaninzi
ngoku
singahamba siye kulo lonke ihlabathi jikelele sawuva into enye kuyo yonke indawo
Really,
umvangeli omkhulu owaziwayo
with great power
okugcweleyo onamandla amakhulu
Father Brennan
ewe umzali uBrennan
was the greatest man of God
yayondoda inkulu kaThixo ukusukela kwimihla kaYesu Kristu kodwa
and here comes the bar
nanko ke sizu kodwa
in his last years
kwiminyaka yakhe yokugqibela
he deviated That is the language was of the great evangelist.
Olo lulwimi lwabavangeli
abakhulu. From the general trend and core.
Mhlambi wasuka koba ngusaziwayo nokwaziwa ngabantu lento abantu bayifunayo nokulandela.
God God's hour.
Yayiyure kathi
and we are grateful that it was God's hour.
Kwaye siyavuya ukuba yayiyure kathi.
It was a turning point.
Yayingumbulo
of God's people.
Yayilithuba lokujika lwa bonke abantu bakaThixo. Kwaye bakhutyekiswa kuko. Ukuba babengazilungiselelanga. Ukuhamba ekhanyeni kwelizwe elithiliweyo. Baya ebumnyameni. Baze bakhubeka elizwini ngokungakholwa.
Then which was for many to fall.
Oko yayibaba ninzi baba bawe. Banikwa inani lokuba bavuke.
It can be the same step.
Ngaba linyathelo lifanayo.
A blind man falls.
Apo umuntu oyimfama ngawakho.
A sighted man uses it to rise higher.
Kwaye umuntu ke oku ongena ngqiqo ayisebenzisa ukuba anyuke kakhulu. Oh,
kos
dibeke kumihlaba ephezulu
on the platform
njengoba umbhalo weculo ecula kwiziseko zesitshilelo singcwele sika Yesu Kristu phaya bonke ubutyebi besitshilelo singcwele sibufihlwe khona kuYesu Kristu inkosi yethu
if you were ever grateful
ukuba wakhe wavuya ngolungiselo oluthunywe nguThixo
Then be grateful today.
Ngoko kumele uvuye namhla.
Is it necessary?
Ngaba
stand here.
Kunyanzelekile ukuma apha emva kweminyaka emininzi. Ucela abantu bababulele uThixo. Othe wavilizwi lakhe nomoya wakhe unyaka ongenayo nonyaka ophumayo.
Or should a fountain spring up in our hearts?
Ngaba umthombo kumele umpompoze enhlizweni zethu. Popozele kuThixo ophilile imibulelo. Ngokuvela kwinzulu zemiphefumulo yethu. Zintando. KuThixo. Wenze izinto ezinkulu.
And what others stumble over.
Kwa into abanye abakhubeka kuyo. Bekhubeka.
Cannot believe.
Bengena kukholwa.
Ukuba set ourselves up
okuthina simisela kuko simaka kuhle ngohlobo
and build up on the most holy foundation
kwaye siyakhiwa kwezona ziseko zingcwele zokholo
the holy of holies
singangena kwingcwele kangcwele
and see the ark of the covenant open.
Sibona itya yomnqophisi ivuleka.
The word of our God.
Kulizwi loThixo wethu.
Spirit and life.
Oko kungokomoya nobomi.
All those who have accepted God's message.
Kubo bonke abo bamkele umyalezo kaThixo
kwelixesha. And praise.
Mayidunyiswe ibongwe egameni lenkosi uThixo wethu othe waphakanyiswa njengegama elingaphezu kwawo onke amagama.
Thanks be to our God.
Mibulelo kuThixo wethu.
Now and forever.
Ngoku nangonaphakade.
For the revelation of his word.
Ngesikhilelo selizwi lakhe. Nentando yakhe. Kweli xesha.
With all our hearts.
Ngazo zonke inhliziyo zethu.
Amen.
Amen.
Let us thank our.
Masimeni.
Let us all say.
Sonke masithi. Masithi haleluya. Haleluya.
Praise be to God.
Indumiso kuThixo.
Praise be to God.
Indumiso kuye uThixo.
Thanks be to the Lord.
Imibulelo kuyo iNkosi.
Who has spoken to us.
Othe wathetha kuthi. Ilizwi lakhe. Umoya wakhe. Nobomi.
We thank you.
Siyakubulela.
Faithful Lord.
Nkosi ethembekileyo. Siyakucela.
Watch over us all.
Uba ukhangele kuthi sonke.
And be with us.
Ube nathi.
Let no one be put to shame.
Ungabikho mntu ohlazekayo.
Let us believe.
Masikholwe.
Believe from the heart.
Sikholwe ngenhliziyo.
What you have spoken.
Into wena oyithethileyo.
Then you will reveal it to us.
Ngoku uza kukutyhila kuthi. Hallelujah.
Praise be to you.
Indumiso kuwe.
You have given us.
Usinikile.
The revelation. Of Jesus Christ.
Isitshilelo sika Yesu Kristu ngoba bani.
And with him.
Kwaye ngaye.
The entire revelation.
Sonke isitshilelo.
Of the word.
Selizwe.
And will of God.
Nentando kaThixo.
Lord.
Nkosi.
In this hour.
Apha kule yure.
On this day.
Kulo mhla.
In this place.
Kule ndawo.
I lift up. And praise your name.
Ndiyaliphakamisa ndimzukise igama lakho ndikubulela.
For the thousands of people.
Ngawo amawaka abantu. Othe wabasindisa. Wabakhokela baphuma. Wabakhokela. Bangena enyanisweni.
Lord.
Nkosi.
May you now. Give this ministry.
Yanga wena ngoku nganiko lungiselela.
Turn around.
Amen.
Unyanzeleka kokujika.
And do something new.
Wenze into entsha ngobabani.
For the praise and honor.
Ukuze kudunyiswe. Kuzukiswe igama lakho.
We have received your word.
Sithe salamkele ilizwi lakho.
Yes.
Make it a divine. And living reality.
Kwenze ingcwele kunye nenyaniso ephilile entliziyweni zethu.
In our lives.
Kubomi bethu.
And in the church.
Nditsho nasebandleni.
To you.
Oh Thixo.
We give thanks together
sinika
today.
Imbulelo sonke namhla ngokuvela entliziyweni zethu.
In Jesus Christ.
Egameni lika Yesu Kristu. Inkosi yethu.
Hallelujah.
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 Bless the whole earth.
Sikelela umhlaba wonke.
And west.
Empuma nasentshona.
Amen.
Enhla.
Hallelujah.
Nasentshona ababiziweyo.
I thank you.
Ndiyakubulela.
For the open door.
Ngayo iminyango evulekileyo.
And for the unlimited opportunity.
Nangamathuba angenakupheliswa owanikileyo kwimihla yethu.
Amen. I also thank you.
Ngokunjalo ndiyakubulela.
For all my brothers.
Ngabo bonke abazalwane bam.
And for all my sisters.
Ngabo bonke oodade bethu.
Bless them.
Basikelele.
Take care of them.
Bakhathalele.
And be with them all.
Ube nabo bonke.
By grace.
Ngalo babalo.
In Jesus' name.
Egameni lika Yesu.
Amen.
Amen. Amen.